In this trendy town, all your friends are out with Greg. When the kick drum barks, punching through the dark, it's a hound, it's a heavy gate. What's gone is gone, you're never free. You say you want it all. You run this town, you'll never leave. All your friends say I should fight it. Can wait, teachers will teach. Places, names and feats, surely you must know, Jeremy. You've been getting down in this tranny town. All your friends are out with Greg. When the ballast breaks, border towns relate. From a marriage to can escape. It's gone, you're never free. You say you want it all. You run this town, you'll never leave. All your friends say I should fight it. What's gone is gone. It's a heavy gate.
Get the words that were spoken. ate ahihe au karewa lewa kia ara. We are the boys, toes in the sand, silver and salty, one hand in hand, burning the fire, raise up the day, raise up.
Let your You're listening to Arrow FM 92.7, your community access radio station.
Wana wana, kia rangu nā te we i te tapu me te mana. Papa te watitiri, te mataku me te riri. Ki ngā tangata e piri ana, ki ngā te kakatini. O mana te mātauranga, mai te roro nei te mana. Awane tēne tipuranga, i te kōra wai maana. Kawara e uri atu, tōtu rā o mei o watu. Tiru ia mai kei patu, koe e au e oi katu. Korongo koe i aku kupu, no te ngākau, no te puku. Taitura ki ngā ngutu, awa pēne ki te huhu. I kainga au i tērā wiki, puta mai i takurua ki nāku. Nāku wiki, tū mai pira i te haki. Waka reo, kōkiri, hī. Ka nepe nepe atu taku waka ki tai. Hi te mātauraka hai tarai. E ke pānuku, e ke pānuku. Ka tai ka hoki ki uta. Ka nepe nepe atu taku waka ki tai. Hi te mātauraka hai tarai. E ke pānuku, e ke pānuku. Ka tai ka hoki ki uta. Mana, tōku hā, tōku reo, tōku waka reo. Tōri, rua, tā. tahi. Hoia te waka te kapapa whakataka. Ka ki hai taka ko ma wiki taka haka. Tū te hoi ki tō tāra nui. Tikaka whakanui tiru haka paruhi. Wewehi wawana me whakamahana. Kiri ki taku tuara me miko pahana hana. Ko tahu poti ki nei me taku toki. Tēnei ko awa nui āraki hoki. Waka reo kōkiri hū.
Ka tahi ka hoki ki uta.
Ka neke neke atu taku waka ki tai. Te mātauraka haitarai. Eke pānuku, eke pānuku.
Ka tahi ka hoki ki uta.
Ka neke neke atu taku waka ki tai. Te mātauraka haitarai. Eke pānuku, eke pānuku.
Ka tahi ka hoki ki uta.
Tōku mana, tōku hā, tōku reo, tōku waka reo. Tōhu ka whakairu o te whenua rūana. Tōhu ka whakairu o te ara moana. Korori wā te ao, mahi ira takata he hua mā ka pau. He whakamārama, hako a ka tono o te mahi ka tauka. Ko poke haupapa ko auraki mauka. Waka taka tana raka tira taku haka. No kā puhi, ka uhi, i tuhi tēnei mana. Waka reo, kōkiri, hū.
Ka tahi ka hoki ki uta.
Ka neke neke atu taku waka ki tai. Hū, te mātauraka haitarai. Eke pānuku, eke pānuku.
ROFM 92.7 brought to you in association with New Zealand On Air.
That was a really hard one to remember.